Koko ke yazini into yokuba ngoku ithuba sisabanika ke aba bathunywe ngumantu ba masilisebenzise ngalondlela ditheke izanga zamagqirha zizawuqhentsa sibe nengoma ingoma yenu mayivane ingoma yenu uthi ukhonsiwe ingoma yenu.